Nishike kiuno, nitalegea kwa manufa, we wanifa. Kitambo, niliona jambo, niambie je utanipenda. Pezi kichuna, wanitembeza, usiniwache, mimi nitalia. Wanifanya shy, do you realize? Nikikuona, waniamusha. Wanichizisha, wataka kunipenda, take it easy. Watch me do this, so very sexy. Iron pretty girl, kutoka Uganda. Nakuchemsha, nina mada. Unaniona na kuchombeza. Wanifanya shy, do you realize? Nipe chako, we wangu, we tease me.
Bueno.